Gudbada qonqos oo iska jira qaatan yar iyo barakacyal ku noolan kamamka magaalada Baydhabo iyo wali balan qaybiyaya deeq raashin ee uu ku qoytay hay'adda Zamzam Foundation aan sii joodro fashal dubun haysatay iyadoona haddii lagu gudi jiraa bil barakeysan ee Ramadaanka goobta deeqdunga laga qaybiyaa iyo waliba goobro ku hayaya madaxiyadda Zamzam Foundation maamulka degmada Baydhabo iyo kanka warka Baya. Madaxiyadda Zamzam Foundation Abdulqadir Maxamed Hiraabe iyo ku warbiyaa deeqdun iyo anfidiyanka qoysaska oo ku nool magaalada Baydhabo.
Bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil khayr badan, waa bil raxmad, waa bisha dadku ay soo naxariistaan. Inta badan qof qofta uu gaari karo durufihiisa oo ka qayb qaato, dadkan halkan aad u jeedaan iyo in ka badan oo maanta gacanteenu gaarin waa dad ay ka soo barakacay meelihii ay ku noolaayeen, xoolahoodii ku noolaayeen, beerahoodii intaba ay ka soo hayaameen, kala dhumeen qaarkood familadoodii. Yacni saddex marka loo qaybiyo dadka ku nool barakacyaasha ama kaamamka qaxootigu waa haween iyo caruur ay iswaayeen waalidiintoodii kale iyo dadkii gacan sii jirtay. Taasina waxay keentay inay waayaan cid u maciinta, waxayna u baahdeen cunto, biyo iyo caafimaad. Intaba hay-adda Zamzam iyo hay-adaha kaleoo nala midka ahina keligood kuma filnaan karaan. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasii joogto inay iskaalmayso sanadkii hore bisha Ramadaan xilligan oo kale hay-adda Zamzam waxay gacan geysatay in ka badan 144,000 oo ah dadka ku nool dhammaan ODBska ku yaala magaalooyinka waaweyn. Sanadkaana hay-adda Zamzam waxay daah ka furtay oo ay samaysay website si toos ah loogu tuuri karo tabarucaadiina oo aad dadkiina uga qayb qaadan karaan dhammaan donoriska oo dhan si loo gaarsiiyo gacanna loo siiyo dadka u baahan in gacan la siiyo oo danta ku qabirtay magaalooyinka waaweyn.
Xabiiba Aadan Cabdiraxmaan oo ku mid ah qoysaskii ku faa'iidaysatay deeqdun yaa mahadnaqtay hay-adda Zamzam Foundation oo deeqdun hadirsadiya.
Meel isee walaalaha muslimiinta raashinayseen eedeedan kumaasiye. Meel isee sokor cusbo iyo sariir raashin sadisheelis. Walaalaha muslimiinta may ku osadaan haddana rawlaan la kajar walka suumana mahaysan haddu walaana siyan eedeedan mahasiyin raashinkanana si olinu ugaado barakaado gaar ahaan magaalada Baydhabo. Tuugsiga ku nool walaalaha muslimiinteedeed oo mahadsanin raashinka nana soo beesada nafteena na siiyo lacagdu mahaysan ulaa dualka carab basadaana mahaysan rawlaan la kajar eedeed oo mahadsanin walaalaha muslimiinteed oo quusata deegaankan ku bara waddankan abaarsadii saasatatana daba ka socday goob degaalana watay meel arayho tijeedo goobgado buureera ku higaaso may ku nool alaana beerale isku hayne beeroaana nafaano biidi walaalna inuu nataabano ulaadaan ka meelino waalidiintan walaalnyaan si ugaasino iyado falaani shalbirdaan walaal boorashi walaala soon siyeeda marku dhaalo marku la waayo afurka dhifdhifu mushaarad ulaadin la iskuar sidoo hiraabsig biyola la iskuaraa marmada isku dhiifida la hiraabsig may hay.
Xaanu ku mid ee mas-uuliyiinta ee ku qayb galiya deeqdun iyo mahadnaqa hay-adda Zamzam Foundation sida markastiyan caawiyaasa dadka danyarta ee
lamada community ilaa maantadan iyo hay-adda Zamzam oo mudun garabsirunta haddii biilaan jarta ini bii dhaamiyan haddii meel raaya raashin laan jarta raashin iyo qeybiyaan haddii dawlaan jarta dawl qeybiyaan oo runtii u nara korna ini hay-ado kale ka daydan
eedan ka faraxsannaa iyadoo maalin Ramadaan ee la rooga xaaladan iyo adagta inii ee Zamzam ka qeybida magaalada Baydhabo raashin antun deerow markaatu ku nagana yaa mayla raayo ka faraxsana umada
deeqdu raashinka oo la hadirsiiya qoysaskun iyo weliba iyana ahaan oo baahi badan iyo anqaban ah haddana iyo nololiyo walbadan iyo ku taru doonta.